abaka abalonde abagenda okukiika mu palamenti y'12 bagumidde ekiro ky'enkuba ekikedde okutonnya ne bakuba ebyayiro byabwe okutandika okuweereza abantu baabwe. Olunaku olwaliro abaka bayingira olunaku olwokubiri nga bakuba ebirayiro era ng'enteekateeka eno egenda kukomekkerezebwa ku lunaku olw'enkya. Musasi waffe Cisse Namugerwa ali awo ku palamenti era njagala tumwegatteko abeere ng'atuwa ebisingawo ku nsonga eno ey'okulayira.
Parliament onako olwaleero eyingidde onako olwokubiri ng'erayiza abaka ba Parliament ey'12 era nga zigenze okuwera ssaawa emu n'eddakiika 50 nga omubaka asookera ddala ng'ono abadde minisita ow'ebyobulimi Frank Mwebaze ng'akuba ebirayiro bye ebimukakasanga omubaka wa Parliament era nga zigenze okuwera ssaawa 6 onako olwaleero nga abaka 86 bamaze okuba ebirayiro byabwe ebibakakasanga abaka ba Parliament nga kino kireetedde omuwendo gw'abaka ba Parliament abaakalayizibwa okuva olunaku lw'eggulo okutuuka ku babaka 270. Abamu ku babaka abalayidde olunaku olwaleero kwekuli omubaka ow'e Rampala Amos Kankunda, omubaka akiikirira abantu abaliko obulemu Laura Kanusu, minisita w'ebyensimbi nga era ye mbaka ow'ebuyanja Matia Kasaija, minisita wa microfinance era nga ye mbaka ow'ekyotera Haruna Kasolo, kosa n'abaka abalala era Kankuwe embeera nga bw'ebadde nga bagenda mu maaso n'okuba ebirayiro byabwe.
I, Ivan Cheune, swear in the name of the Almighty God that I'll give faithful service to the Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by the law established. So help me God.
I, Katoko Sylvia Damba, swear in the name of the Almighty God that I'll give faithful service to this Parliament and support the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God.
Lubowa Sevina Javira, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda and that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God.
Abamu ku babaka be twogeddeko nabo okubadde minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija ategeezezza nti agenda kutambulira ku miramwa egyanokoddwayo pulezidenti w'eggwanga era ng'ategeezezza nti ensonga y'obuli bw'enguzi nga gavumenti bagenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga bagisalira amagezi.
Tumuteekamu nti Kasaija abba ssente neva ekyo sisobola kubba ssente z'abantu yeddeng'obadde ompadde ssente zo sobola kubba bwe mbanga sizizaba kuzinoonya ntandika okuzinoonya nzikuddize obubbi ate gwe tolya kintu kitali kikyo ababbi abo nja kubasalira amagezi.
Mbaka akiti abantu balubaga North abaka Kawalya ng'ono ayingidde ekisanja kye ekyokubiri naye yeeyamye okulaba ng'alwanirira ensonga eziruma abantu balubaga North okulaba nti nabo basobolwa okubeera n'obulamu obweyagaza.
Akaseera nga Uganda erina ensonga nyingi nnyo ezisoomooza era ebigenda mu maaso mu ggwanga erina tujja tubigoberera fugabbi abamu tetujaga nti obukulembeze obuliwo obutukulembera bulungi waliwo amateeka ag'ekimpakira mangi nnyo agaze gabeerawo naddala myaka ng'ebiri egisembyeyo tuli mu ggwanga ng'ebyenfuna ebiseera ebyo biri wansi nnyo ebirala bingi nnyo.
Omubaka owa Bukomansimbi nno Seka Salim ategeezezza naye nga wagenda amaanyi ogateeka kulaba nti alongoosa empeereza mu kitundu kye. Eyaliko minisita ow'ebyobusuubuzi nga ye mbaka ow'amawakuta North Amelia Kyambadde ategeezezza nti ayagala okulaba amaanyi nga agateeka okumaliriza ebyo bye yali atandiseeko nga nesira wa kuiteka kulaba nti ekitundu kye kifuna eddwaliro
ekisooka akatale twakatandikako tekyali kikikyesigye nnyo kati eddwaliro yenjagala okuddako tufune hospital
what right I turned to go the winter singer and a continuing what project is singer as stand to go katinezi imidida mwanange ya luwa la wikati ya stike la mbunchi
ombako mchala mwechi buku damba siridia katoko onasuviza okurani ilaba chala nukuchusa elie mfuna era agambye nti mweto gofu nyo okuweleza abantu bomu kitundu che
elie miaketa anuwejina gwerako manisi jia kufuna vyo na imba suviza inja kubako nebie nzonga mwenjara kitu inye duwa lido correct zango kati akula jidako kubali nzo kutia nzo kutia jia orumu wa wawu kutia ale nzwa ipika etiko kutia wawu nge zaka netu ngeenda keza ukulawo jina tekeza kuwa takunsawo yange soboro kukata kamanyo kura wa I am willing to support. Maybe you are moving. Mama, I did not see you moving. Chara, but you are going. You are going. And in 9 years, Chara went to Kuku for the same. After 5 years, you are going to Chipiko. Chipiko man. But when I was going to get the name and the kids are going to call, I am not going to be demoting. I am not going to. Check in and name so cool.
Ombaka owa Chimanya Kabonera Patrick Tesango no munachibina cha nu naye ategezeza nti wadde balina ekizibu ky'ebbula ly'emirimu mu kitundu kino naye okusinga ayaga amanya agagateeka kutumbula ebyobulamu kuba akimanyi nti omulamu yakola
Tulina wadde the center for Muchimanya Kabonera yatulinyisa omutindo gw'amaanyi ogasamba eddagala Muchimanya Kabonera eddagala libeereyo abasawo babeereyo ekyokubiri nja kuwana nnyo ku nsonga zebbula ly'emirimu bavuka amanyi mu myaka abantu tebalina byakolaki tebalina mirimu ebbula ly'emirimu ebiriwo ate nga national unity platform ensonga ebbula ly'emirimu erifaako nnyo so nja kutambulira mu kkowe eryo okulaba nga tukyusa Kimanya Kabonera
Ombaka akiikirira abantu ba Hoima West ng'ono aba mu kibiina kya ANT era nga ye mbaka yekka yekka ekibiina kino gwe kyaleeta Ismail Kasule ategeezezza nti ayagala okubeera eddoboozi ku nsonga z'amafuta okulaba nga bannayuganda basobola okuganyulwa mu ky'obugagga kino ekyazuulwa
bitundu bya bunyoro mukama katonda yatusi yatuwe ekirabo ekyamafuta abantu boogera ku mafuta boogera ku sente ziri mu mafuta naye omuntu wa bulijjo we bunyoro ave Hoima tosobola kunyonyola omuntu afunye atya mu mafuta kati fe kyetwagala okuleeta eddoboozi lyaffe wano eddoboozi ly'omuntu owa wansi jajja wange ali eye bunyoro tosobola kukyala okweyogerera tuleete eddoboozi lyabwe twogere ku lwokubanga amateeka gatugamba ku local content naye local content eyogera ku buli munnayuganda n'omuntu akka asingirayo ddala mu Uganda bamuteeka muteeka eryo tugamba lwaki gavumenti tusinaye etteeka eriyamba omuntu oyo ava wansi nnyo tulina ebizibu ebirala ebyettaka bunyoro nsingagga naye ojja kwesanga mbu ettaka lyaffe abantu tebalina land titles ettaka balitutte
wenjogerera essaawa zino nga ekitundu ekyokubiri ekyokulayiza abaka ba paalamenti kizeemu era nga abamu ku basuubirwa okulayira olweggulo lwaleero kwe kuli omubaka owa Lalo Peche era abadde minisita w'ebyamateeka Norbert Mao omubaka owa Kawempe North Luyimba Elias Nalukoola omubaka owa Makindye West Zahara Luyirika Mala n'ababaka ab'enjawulo abalala ebisingawo ku nteekateeka eno bijja kuba tubikuwa mawe gaffe agaddako Crabkedde Farmer ndi Susena Mugerwa wano ku paalamenti
Webale nyo sana mgirwa ni nsonga ziri ku paramenti yezo tujia kubanga tuongero kubulia ebiliyo baka bala za amani mkulaira walo ono gwenarabi ya zeni haki